Tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urwandu rwafunguye umupaka wa Gatunduru huza n'igihugu gituranye cya Uganda gusa kugeza ubu harambuka makamyo apaki ibicuruzwa kuruta abaturage basanzwe. Iyi nkuru ya gufungura umupaka kimenyekana yaguye neza batari bake mu banyarwanda cyane abaturiye imirenge yegereye Gatuna bemeza ko biruhukije bazi ko bagiye kongera kugenderanira n'abanyayuganda. Madame Evangeline Kahabayo mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko akimara kumva inkuru yo gufungura umupaka yararanye ibineza neza ku mutima yitegura gucya yambuka muri Uganda gusura abavandimwe n'inshuti. Byaje kuba ikinyuranye ariko we na bagenzi be baracyategerezanyije icyizere.
Turabisaba cyane n'umutwumvishe ngo uyu munsi bafunguye twarara tubyina tuvuze imundu. Turabisaba cyane no mu masengesho dusenga tuba dusenga ati kuba bafunguye umupaka tugasabana tukongera tugasangira tugahahirana. Kuko twe abenshi tuba dufite nk'abantu bacu babayo n'abagande nabo bakifuza tishagira bafungure dusabane n'abantu bacu baba mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika yabajije uyu mubyeyi icyo yumva kumbuye mu byibanze igihe baramuka babonye uburenganzira bwo kwambuka umupaka bakajya muri Uganda.
Ikintu twari dukumbuye cyane ni uguhahirana nk'ibintu by'ibiribwa. Urabona nko mu Rwanda ibintu by'agahunga ntabwo bikunze kubayo. Niyo kabayo nabwo kaba kajyoshye.
Akaryoha cyane nakahe?
Na ku Bugande.
Bishingiye ku kisubu.
Nyine nuko twari tukamenyereye duhahirana none ubu ngubu tujya ko mu Rwanda tukumva bitameze kimwe ariko butumaze kubyakira tukavuga nuko byihanganira n'ubundi ariko nabwo kajyoha nk'ako wa Uganda.
Bishingiye ku mateka abanyarwanda n'abanyayuganda bamye basangira kabisi n'agahiye kugeza no kugushyingirana ku baturage b'ibihugu byombi. Umukecuru Consolata uzamukunda n'umunyayuganda kazuma z'imyaka isaga 40 ashakiye mu Rwanda atuye mu karere ka Gicumbi yavukiye Kabare muri Uganda yemeza ko iwabo bari baramuhaye imigabane y'amasambu ariko ko kugeza ubu atazi uko amasambu ye akoreshwa kubera ibibazo by'imigenderanire bitameze neza.
Nye bampero ruhusha ndagenda nozaye konkari haka ruhusha ndatinya
nta ruhusha watinya ariko baruguhaye wagenda. Ubu maze hano mu Rwanda imyaka ingahe?
Keje muri 48
imyinshi cyane. Mumuvugana n'abavandimwe bari muri Uganda gute?
Oya nabwo tuvugana kuba tuvuganaga numanyire bibira nko kuba bikozesa.
Wahitumenye uko ubutaka babukoresha?
Ngeno titugambanaga
ntabwo muvugana. Kugira ngo bumve washaka mu Rwanda byari byaraturutse ku kintu cyacu
twatugenderanaga.
Mwaragenderanaga? Murumva mwifuza kongera kugenderana?
Ngene ko arari abavandimwe twa bikundane twa tubisiye bariyo tuvuka bamwe.
Ubwo yakiraga indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma mu ntangiriro z'uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasobanuye impamvu u Rwanda rwari rwarafunze umupaka n'impamvu bawufunguye. Perezida Kagame akavuga ko ibyo Uganda yatangiye gukora biri ku rwego rwiza ku buryo bitanga icyizere ko ibintu byasubira uko byahoze.
Ubu rero umupaka warafunguye, twarawufunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana zanzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda bivana mu nzira biragaragara. Turabikurikiranira hafi, turabiganira nabo, ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza.
Ku ruhande rwa rubanda rugufi rugakomeza kugaragaza ko igihe gishize ibihugu byombi bitagenderana ari ibihombo bikomeye.
Twahombye byinshi kuko twarahahiranaga, bazanaga ibicuruzwa bikaza i Kigali natwe tukajyanayo ibyo by'abanyarwanda tugahahirana. Mbese twari dufite banyogokuru, ubu kubera bafunze umupaka abagiraga n'ikibazo ntabwo bajyagayo. Ubwo numva nazo ni imbogamizi. Twari dufite gahunda zo kugira ngo tuzagera ku bikorwa by'iterambere ariko twasubiye inyuma, ubukungu bwarasubiye inyuma. Ubu kugira ngo tubone minevari y'umunyeshuri keretse yuzuye imyaka ikera ukabayo wagurisha mu Rwanda akabona kujya kwiga abandi baricaye kubera minevari. Ubwo urumva rero ko nabyo byaraduhombeje cyane.
Imipaka ihuza u Rwanda na Uganda yafunzwe kuva mu ntangiriro za 2019 bivuze ko imyaka igeze muri itatu abaturage b'ibihugu byombi batagenderana. U Rwanda rushinja Uganda guhohotera abanyarwanda no gucumbikira abaruhungabanyiriza umutekano, Uganda nayo igashinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.